赛马嘞？
Astore workshop tsopano akubatsirane program ya Afikepo. Thandizo la program imeneyi liri kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo tu program imeneyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino mskulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya school health, nutrition, HIV and AIDS. Shin, munduna wa zamapunziro.
Ndikulandira nonse amene mukumvera wireless pa nthawi ino. Kayandana sukulu, makolo, a komiti ya pa sukulu, komanso ena tonse ku program inaso ya Afikepo pano pa wireless. Muli ndine Jacqueline Zula na Zulu ndipo pa makina pali a Christianary. Kwa lero tiyambe ndi funso, kodi pa sukulu yanuyo, ana akamadya kadzutsa amagwiritsa ntchito chani? Ankozi apeza kuti
pa sukulu yakanyenjere kuchitipa. Ndi kunena pano ana alipikitipikitipikiti pakijini kulandira mitama ndinafunsa in mitama ndi chani akuti oh mukumanyai mitama mitama ni nkhove koma ay Malawi zilankhulo tili nazo inu mitama ndi chimanga chimanga chijaba sikupita nacho kujeni kunchini ya kukati konolesa kumene kuja ndiye chima kala ngati cha size ya bwino choncho koma chokonoledwa ndeno ama pika chimene chija kuika mwa china sinjiro soya chani nchere inu ana kuja zimene zicha kukala bwino bwino koma chimene chindipatsa chibwi chonena kuti ndaona ana ena anyamula masamba akumathamanga mundengo kudumba kwere kuzula basi ucheni masamba nthambi chani nkumatenga masamba aja nkumadyera mitama vakuliera uyu mahamba ngoyo vakuliera mahamba vana sinati imwe chikuchitika njivichi nchifukwa chake ndachita chidwi kodi chikuchititsa zimenezi ndi chani ndino tisanafunse katswiri kuti kodi ana akamadyera masamba kadzutsa uja breakfast kumadyera masamba masamba ndotandauza masamba amuntengo eniene acha mahamba zimakhudza bwanji iwo anawa zingakhale ndi vuto lanji pomoyo wawo kapena nze bwino timva kwa katswiri koma tisanafike tichezeka yepa
pamene ziya kucheza ndi anawa tingokumbutsana kuti tigawa zitenjerero. Sabata latha ena munapereka mayankho pa nkhani ya zimene mukuchitapo poonetsetsa kuti pa sukulu panu mukugwiritsa ntchito madzi otetezeka. Mukuti ndiye mukhale pompo kuti mudziwe ngati mwapata chitenje. Koma lero tiwuzeni kuti ana sukulu pa sukulu yanuyo anawa kumadyera chani kadzutsa zodyera zotikutanthauzatu kuti kumbali ya masipuni eti kaya ndi kapu kaya ndi mbale mutiwuze ndi zina zotero. Kuti inuyo anawo kumeneko akudyera chani. Nanga mumaonetsesa bwanji kuti ziwiyazo ndi za ukhondo. Ndemuti yankha polemba SMS pa 0884-857-001. 0884-857-001. Kapena pa WhatsApp namba yake ndi 0995-517-930. 0995-517-930. 930. Ana sukulu osadera nkhawa, maka masukulu amene muli project ya Afikepo tinayika mu maboxi amene ndithu mutha kulemba pakapepala ya nkholija. Kuika dzina lanu pamene pa jasukulu imene mukuphunzira ndi kukaponya mu box mu. Jefere mabwelo dzatenga zimene zija kuti inunso mwayi umenewo usakuphonyeni. Ankozi tapitirizani.
Ndarafuna kuti uza dzina lake. Amene mfuna omasuka kuti uza dzina lake ndi kumene amakhala. Dzina lako ndoenda?
Manuel.
Manuel nda?
Mkamanga.
Mkamanga? Okay. Mano wa Mkamanga unafika vilinga?
12.
12. Okay. Ndakuona ukuja. Ukuja jani mwene?
Ni madia.
Ukuja vicha?
Filombe.
Filombe? Oh, filombe ndi chimanga? Okay. Filombe. Okay. Ndenda una anyamata sena awidi amina kujasa na osto. Tatu zena anyamata. Mukujela chani?
Chimanga.
Mukujela chimanga, right? Koma mukujela chani manja?
Masamba.
Hmm?
Masamba.
Awe yankwe ndi mpavu, sena tifo ukuja, eh? Yankwe ndi mpavu?
Masamba.
Ukujela cha?
Masamba.
Masamba cha?
Amango.
Masamba amango?
Yeah.
Wati inga kuti?
Kumango.
Oh. Nchifuko chani ukujela masamba amango? Kukuja chimanga?
Ndili be spoon.
Uli be spoon?
Yeah.
Inapita kuti?
Yasua.
Ah, osta muzira. Eh? Inapita kuti?
Yasua.
Yasua? Frati, cheze kosondi. Wawa.
Wawa.
Mwaona?
Mwaona. Karibu.
Ndaga.
Tuwa kukichini kula karibu.
Oh, kukichini? Ima ni manjani zini?
Msukwa, Peter.
Peter Msukwa? Ufu minakochi musi?
Apo.
Zine na musi nimi?
Kanyenjere.
Kanyenjere?
Eh.
Okay.
Nade.
So mkushita vichu kukichini?
Tupika bara.
Bara.
Porridge.
Porridge.
Eh.
Breakfast.
Eh, breakfast.
So no maiwana nyengo ima au ya apit?
Na chedwa kwa pachoko. Nangu wapo. Nangu wapo yae.
Oh.
Nad.
Mwangu wako?
Nangu wako marilo.
Oh, pipa.
Kuhifwa, eh.
Okay.
Nad.
So no mwa atenti nchide mkati? Mwano zikasha kulika uli ya?
Ho. Maya mkwari tutumichasya.
Mitasya?
Michasya.
Michasya.
Eh.
Michasya nisha
ngoma zilabu
chimanga
hehe
so muku ika mufi
siyawa
mwini salo
hehe mwini siyawa
oo
hehe
mwenu muku mikisa mikisa ndi
hehe tupambira pa uwa mchua mforo
wakuma apokela
hehe
sono Mulipo mweka?
Tipo bantu sikis. Mwaono ndipo warina program ya kuifwa.
Okay.
Nadi.
So nkumani manye? Lana ala mbale panchi makapu ya kuliela bala. Ya kuatola nku? Ama achos zama stinga kuti.
Wakuanda kwamba 1-2 mbale zilipo.
Peni pano pa
school? Pa school.
Okay.
Mbare zilipo.
Okay.
Kwenye kwambira 3-8.
Eh.
Watu penja watu wa makapu ku nyumba zao.
Kwao.
Eh.
Okay. Standard 1 to 2 mbare zilipo mpano.
Eh, zilipo.
Pa school kwa 3 mpaka 8 aliyesa machosa kwao.
Eh.
Chabwini. So mkuoni sisika uli kuti hivi ya kuliera hivi vya ukondo vya kusamalika. Mbare makapu, maspuni. Mbaone sisa ba.
Kakwamba.
Mm.
Wasanga wafuma kusikuru kula wote da kuseri uko wacha pedambu vichi bagele dama uko nipo mbe kusuka makapu
ama yamba kusamba manja
ya.
Kena kukusuka
kapu
kapena mbali mina nyamule
eh.
So no naona wana wanyake wa kulgera uyu mahamba na kujela masamba mitengo chifuwa jana kujela masamba mitengo.
Chifuwa chavo chakuti maspuni wakutora ya mnyumba zao.
Ima muna mwana pano? Wali standard vi?
7.
Pala wakuiza wakunyamula vi? Chakuzalge?
Wakunyamula kapu na spuni.
Kapu na spuni? Chabwe agwira ni situ?
Chabwe
apita msukwa.
Hey, Peter.
As in then?
Hey.
Good. M-
Mukumvera tu programu ya Afikepo imene akuigonza ndi A Story Workshop ku Blantyre. Thandizo la programu imeneyi ili kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ. Ndipo programu iyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS shin mundu una waza mapunzi.
Mwanyele mwase? Ah, mwaona?
Mwaona mwe.
Ndaga?
Eh,
naloli? Alright. Okay, ka Nyenjele Primary School tilipano. Tindana standard chani pano? Standard 5? No, standard 5? Ah, okay. Ndiye mukufuna kudzatani kuno?
Sandira die chakudya.
Eh?
Mukufuna kuti die chakudya.
Mukufuna kudya?
Eh.
Ah, okay, chabwino. So pano, mujela muja?
Cup.
Mukap. Iwe?
Container.
Mukontena, wina kapu. Iwe?
Food warmer.
Okay. Zimene sisi mazitenga kuti?
Asunga.
Waitenga kuti container?
Kunyumba kwatu.
Kunyumba kwanu. Alright. Ndiye pakuja uje laja? Uje laja?
Cup.
Spoon.
Spoon. Okay. Iwe?
Spoon.
Iwe?
Spoon.
Amina libe spoon panonda? Ndifuna ncheze na amina libe spoon. Ulibe spoon? Oh, bwa?
Tasobera.
Eh, iluso? Oh. Tabwela pafu. Jina lako ndoenda?
Martha.
Martha ndi mwana wa standard 5. Ndipo akabwela pano pa school ujera mukapo?
Eh.
Amalandira phala. Filombe, vingoma, chimanga lwenzi. Pachilambia. Ndieno akalandira koma chimenata jene lero ajira alibe spoon. Ndiye ujira chani poto ulibe spoon.
Ndibwereka.
Ubwereka? Oho. Ndindani pano pa majera masamba. Umajera masamba tabwe nifuna ncheze na. Iwe undi spoon?
No.
Bwa?
Ani bela nkalasi.
Ah, aku bela nkalasi? Inu amena waba spoon ya uyu chonda mbwezele. He? Waba ndani? Akweze nkono amena waba? Otu mabela na maspoon, eh? Please. Ndiye uje la jani?
Ndiye uje la masamba.
Masamba? Zina la kwenye wenda?
Janet Mulungu.
Janet Mulungu? Janet Mulungu ndi mwana standard 5 pa Kanyenjere Primary School. Ndipo lero alibe spoon, for the spoon yake yasokonekera mklasi zizi kwatu waitenga ndani. Ndiye lero ajira masamba. Masamba antengo. Ndiye ukamajira masamba umapanga bwa?
Ndikachola mtengo.
Mm-hmm.
Ndi kupita kumena mapika pala ndi kusuka mboni.
Oho. Oh, nde, okay, uka chula mte nguena kuma kali suka tsambalicha? Oh, okay, chabwi. Tonsa palo, nchima tsuka masamba, tika majila masamba? Alipo, amena, koma ine, nima ngotiola basu ya pokoje. Lidani. Iya, osa letu palibe, amena alipo wakweze nkono. Fana tingo cheza, eh? Fana kungo shisa, simula andu ya. Alipo, panona kuti ine, kaya dzulo kaya zana, nangotiola, ndiku yamba kuja. Lidani, akweze nkono. ina ngochola
unangochola jina lako ndio
Grace Kayao
Kayange Grace Kayange from Stipa Kanyenjere Full Primary School Standard 5.
Okay, unangochola basi uje masamba kena kumkemba kuja firombe chimanga chifuko cha nsuna tsuka
sini mazi wa kutwa amasuka.
Oh, so much the water matsuka?
Eh.
Oh. Okay, chabu.
That was a minute standard 5, eh? That didn't be a new canimbo. That's the kind of vina.
Gambera!
Gambera! Sakambini, zigomo, daga.
Pamene tikumalizitsa programu ilero, tikumbukire kuti mwana wa sukulu asamajere masamba. Apapa tikutanthauza kuti akamadya akadzutsa uja. Malomo kuti mwina adyere chinthu choyenera kudyera monga apapa ndi sipuni imeneyoyo. Kaya ya chitsulo, kaya plastiki, kaya ndi yayikulu bwanji, mwana yakuthera kutapa phalalija ndi kumadya. Kaya ndi mitama ikunenedwayo kutapa bwinobwino, ipite ndithu mmimbamo. Komano akamadya muja, chonde anayo suti azikathothola masambayi. Mwina tiyelekeze pasukulu pali mitengo ya mango, kaya magwafa, ndi kukatchula masambaga aja ndi kumadyera. Zimenezo, ayi, chifukwa masamba amene wawa, ata kukhala kuti ali ndi chizirombo komanso doti kaya ndi timichere imene ndiyo pyalo kuthanzirana ndiye mwana adyere spuni chonde yotsuka nsoto ndi sopo osati kuti ifota anadyera dzulo basayika nchikwama kuchotsa kapena pamene munasungapo pali zimafumbi basi kungowapatsana koma otsuka bwinobwino ndi sopo ndikuwapatsanaja adzidyera chimodzimodziso ziwiya zimene akudyera kadzutsa uja tikatero tipewa matenda amene angabwere ndiye tiuzeni kuti kusukulu yanuyo ana kadzutsa amadyera chani tikukamba mbali yake aya masipuni kaya ndi makapu kaya ndi zina zotero ziwiya zimene zimagwiritsidwa ntchito ana akamadya kadzutsa nanga inuyo mumaonetsetsa bwanji kuti ziwiyazo ndi zaukhondo tiyankheni polemba SMS pa 0884-857-001 0884-857-001 kapena pa WhatsApp kumizaniso nuthenga wanu ku nambala iyi 0995-517-930 0995-517-930 pano tipatitse zitenje mene tateremu ndo titakwangula zonse ndithokoze zichunga mkonzi wa mkulu wa program imene yafikepo ine ndi Jacqueline Zulu anazulu pa makina panali A Class Generic afikepo
afikepo ana mumamvera program ya afikepo imene akuikonza ndi Astore Workshop ku Blantyre thandizo la program imeneyi ili kuchokera ku European Union ndi kuboma la dziko la Germany kudzera ku nthambi ya chitukuko ya dziko la Germany ya GIZ ndipo programuyi ili mkati mwa project ya Afikepo NEP imeneyi kuyendetsedwa ndi nthambi yolimbikitsa umoyo wabwino msukulu komanso kuchepetsa kufala kwa kachirombo ka HIV ya School Health Nutrition HIV and AIDS SHIN munduna wa zamaphunzi
Tatiko sura ana ukondo umoyo tanzila bwino sukulu makolo apunzitsi mafumu makomiti Anawafikepo. Anawafikepo.